Ɗoyo studio tamani keɗe kabaruji amin e fulfulde.
Sakiraɓe heeɗiɓe, on janwale moɗoɗo eɗen gooni e beete aljumare noga e nayyi lewru juin hitande 2022. Yamde dieyna ƴaɓɓori kasilimaji sappo ɗiɗi. Ousmane Niali fulɗo kabaruji ɗo, Mamadou Keita to ɓongi jande to. On kumpitede wiide rafi tawa golle golliɗe laamu oɗele nokkuje rafi ndenago wodi ɗe ana torra sanne yimɓe ɗe nokkule koma daw en hanɓe tawde ley saha ngal e wuddu leydi ndi joppi gelle kewɗe saabe rafi ndenago o caggal ko ɓuuri duuɓi sappo yoppugol maɓɓe ɗe nokkuje laamaɓe ana tewta service ji ɓurɗi horsude birfitole ɗe nokkuje. Lampoye usuruji ana fanɗi ko joɓete sanne le commune Urbain Nioro saabe heɗum noon hono hani waɗede faɓe totta o hakke maɓɓe en keɓa jabu dow ko nelaɗo amen yaade Nioro Aissata Diarra neldi en warde. Finalla coupe malefia asawere jangoɗo Bamako ɗo hakkunde Djoliba ACAS Real ɗi équipe ngaji ɗiɗi woni memodiroji kanankoɓe hewɓe ndoma e nde yambere yeɗi woni sembe kabaruji beta ko bisimilla moɗon heɗade studio tamani. Rafi tawgol golliɗe laamu torra muɗum ana yiyele gelle kewɗe rafi ndenago wodi ley mum ɗe ƴiwde saha ngal warde ɓaleri ndi ƴaɓɓorade ley wuddu leydi meɗen ndi laamaɓɓe ana darta kuma daw en e gollirɗe ɓurɗe horsinede garta. O kabaru wodi ley ɗe nokkuje yoggaji ko yata duuɓi sappo joni faɓeydoreɗen famu keɗɗen Mamadou Sama Sey koye Oumar Waygallo.
To segutolno le wuddu leydi ndi jamare communeaji yogaji jettiraka biltude kabaru talki maɓɓe le galluje mawɗe cercle ma région kambar ɗum no to farako toon ɗo sous-préfet o yiyatake fewi saabe signigol ɗerewol yimɓe le hewɓe jettiraka lumbude mayo biltoyde kabaru talki maɓɓe.
Pour une simple signature
heɓude carte d'identité ɗum wona ko yaafi fewi sina tacca mayo ngo gara fa segu yimɓe le woɓɓe an toon yagol e worgol wona ko yaafiri ɗum en kumande moɓnodirta sous-préfet o kañum won tinninowo gendi amen ndi kanko halta du ko
kanɗagoi.
Min ɓooyi woytade alhaali golle yimɓe amen gomɓe le nokkuji ɗi ndenago wala e muɗum ɗum woni ko holdi syndicat commandant en maliɓe kambar ɗum ardiɓe fedde nde na mimsiti e ko nde yiya fof terusen ɓe e kamɓe pewti keɗɗana Bourama Diarra secrétaire général syndicat kamɓe commandant en maliɓe.
Komin teki wiide ley hen yimɓele amen heƴaɓe laamu o kañumen fuu guɓe ɗe ɓurata fewtude nokkule mabɓe atto fuu bonnede soɓe jottiki le ɗeɗon nokkule hay ɗum ne ɓe mbawa yaa toon ɓe gollaya so ni ndenago wartay tan ɓe mbawa wirfitade le gollirɗe mabɓe ɗe.
E wi Bourama Diarra laamu koɓe no gondi fiide dabare yalla hawrintinde kala ko hasindina e ley nokkuji ɗi.
Miɗen gondi e wadde ley hen ko watte fuu banggal gouvernement o laamu aɗa wondi e fiddo hen dabareji yalla ɓe birfitole nokkulle maɓɓe ɗe. Miɗen gondi e jokkita ɗiɗo golleji miɗen gollide e manggal paɗen ɓe kañe suudu ministre humnino kabaru kuɓeje le leydi ndi.
Ele oɗo alhaali woni ko officier en hewɓe nomama fay ɓoyali laatade préfet en nokkuji kewɗi leydi ndi fanda muɗum no wi laamu koɓe ɓe yo yawinde wirfagol heƴaɓe laamu le nokkuji ɗo ɓe ngala.
Sakiraɓe ɗi kabaruji fo andoɗo mba heɓuɗe dow ɓembe ande ɗe dow hella amen facebook kañe compte twitter. Guɓal gotal fedde M5RFP wi yiyata hoore muɗum le hakkillongo fedde nde hollite sappo e jeenayi lewru juin du ley nde windande comité stratégique fedde nde hollite metti muɗum nde waylidingol sariya wote ko CNT ɗum conseil national de transition waɗi ka e wi mouvement fedde espoir Mali Koura ngal guɓal gotal M5RFP ngo hakkillongo himɓe hoorejo ministre o kolliti fanda muɗum yo dartude hersinde laamu hakkundejo faɓeydure en famu keɗɗenna Oumar Waygallo.
Yoga wonɓe le fedde neɓnodirta M5RFP nde ɓe kayfi wattu joni o fedde neɓnodirta conseil national de transition waylitinde hono sariyaji wotteji ɗi gori le majjum ɓe mbi ko ya toɓɓe capanɗe jeenayyi ɗiɗi baylita le hen wattu joni ɓe gaɗi noddago fewde e laamirɗo laamu hakkundejo tinno fota signina nduɗo talkuru. Koɓe kaali kaɗo haala woɓɓe kasen gomɓe ley ndeɗo fedde wotere ɗum kanko Sekou Oumar Cissokho laamiɗo fedde neɓnodirta mouvement Mali Koura o wi CNT gollu golle muɗum tan o ɓeydi ley hen du wiide premier ministre o darɗo fa hulɓina laamiɗo laamu hakkundejo ñalawma hannden. Caggal muɗum ndeɗo fedde neɓnodirta espoir Mali Koura ɓe kollininse maɓɓe hono haalaji ɗi kanko ministre kuminiɗo kabaru fina tawale leydi meɗen ndi o haali kanko noddirten Abdoul Maiga o wi ɗiɗo haalaji ɗi oɗo ministre kiɗo haali kañum tan haaldini e hoore muɗum.
rewbe be worbe mubben jawti ko wana hakkilo mubben fuu ko boni sabe jom en juddi mubben ƴiwi ana jogi tidallaji godde leden tidallaji an hen be rewbe jogabe fay mbawa yobude cogol loanse mubben kanye hewbe mabbe du donka famudude e esrabe mubben leni wonno ko walde association pour l'autonomisation des veuves au Mali doni walde bantare honno rewbe be war mubben jawti kibirta bantare jambini alkamisare kenyan al nyalom adna kejanado rewbe be worbe mben jawti fanda mudun yalla ana danya ko wayliti do kabaruji mabbe fa bidure den famu kedanna mamour samasiku e sita sidebe
sanugo fatmata sanugo debbo moyra do gorko mudun gilla hitano 2020 holti wide gilla ko guri ko iwi hen hobitelaji kewdi rufuf bangal heba do nata e kanya dun rafi bawde daranade kasintine sukabe
niga condition a gelo ko
se minke kabado ana tidi sanne sawdena jonsudam sami le luance wonumi samoji hebe ko yobandu suudu ana tiidi wala hala mi haba mi nyamna sokawdambe maame darre kabaru jande mebbe wakati fiis Allah lamdi gitaabe nay a hebata jungo yimmi dum waawa bilde hunde fi Allah sun haalama gondo yaafa sanne mede lamdo gouvernement tinno faabo amen
mal gouvernement mi seka ko flana chugumina
horo jo fedde daraninde kabaru rewbe mo rewbe wodo mun en Mali lolirnde AAVM memi hondi do ci Allah ji buru fuf bangal gondol hakunde be do rewbe be e kanye israabe mabbe kedanna asitan jara kanko ni horo jo do fedde maninde kabaru rewbe mayrabe wodo mun en limali
me tampi sanne ciaganne wodo amen be mayina sabdin may hisaka to fe goto ciaganne wodo amen mayina donugo mebbe jati me lonki hewde dum menaka e badde amen men le torraji mawdi mede wullito e yimbe fu e damudun tinno faabo amen samoji fe hebde hono talukuru holliti tan jomra ciudi amen mayi hebgon do jungo lam on yo gollal rewbe ko heewi hannen be wodo men sami an le torraji mawdi
droni be hakkeji to monte en na mim city e ko odo kabaru jukiti turre sanne rewbe mali e madraji kewdi ko maniɓe ko war mudun ɓe e tawde fuf
do bama goddo kanya ele kedde leedi meden di fu cioggu pasi be de kele jonte cakiti de jiude bama goddo jiude bangi nano warde nyamo donnabe mobilaji mbajimbini be dugol cioggu pasho hakune buudi sapo yaade buudi debbe nato be le mobilaji di kolliti metti mubena do be dugol cioggu gol le o wattu goto fedde rede ko ma wi wala fu ko haltida do kabaru be dugol cioggu jidi mamadou samaseku umar way gallo
fay udi kare goto yaade goddo be ciina sona njoba buudi debbe hakkunde dawda buu e sugonugo buudi debbe dum yobbiti sanne danko lam koobe mbihi bangal muudum cogu transport gonnodo chapantati joyi hande yo hakkunde buudi chapani joyi e buudi chapani jeego sabi kewal cogu transport o tono fufu kebata le jaguji amen cewdi wakkat joni o
dido yo halaji himbe natoble sotorma ngaji wattu joni be kolli metti mabbe sanne ko cogu passe de beedi yoga e pelle tiagontode hakkeji himbe be kolliti lamo hani wattu len koyde muudum yawa no passe de ngori kedde mo konko noddete de badu samu no kanko laami fedde no dita rede commande ko mo sifi do hen
wakkati ne cogguji beydino arande walde semtem wadino kawral coggu essenceji di beydiraka non fu fa kambe do be beyda dum fu do passeji di ka leedi meden ga en mo fu wadan ko yidi kanan ko meden kani darde e darde mu en fa dum warta do dum wonno
kambe dorbotobe sotorma ngaji wombe le nokkobe bi ko lati sababu mudu coggu passe de ngabbi dum ne so be ngabbi nay cogguji di tambe baawa hebude humunde
bagnira do kay hakkunde buri temdere chapani joyi e temedde didi temdere joyi wonno gasol o tidi sanne soni cogu essence o itike dum wartan do wonno litruji nogay ndiam yite gasol ande unyaji nay sefa tawen den yu unyira e temedde didi
micite ne wille ko sakti ko fu cogu passe de ngabbi le tatteji di fu le leedi meden di
diandeji jeddi e gelle jetti commune Irben Nyora jogi wonɗo dow kilometreji temedere e capanɗe jetti e jeegon himɓe gendindiɗo ana mbara ujunaji debbe e jetton e temedere jeeno e debbe sappo e jetɗon e wi kanankoɓe commune o ka noon mairie o holliti wiide himɓe ɓe joɓata lampu muɓen no hannire heɗun woni e hakkilo himɓe gendindi dow kabaru yoɓugol lampu e usuruji heɗun hani waɗede fa ɓe gaɗa o hakke maɓɓe heɗun woni dande lam o e do yirwere ngendi ñorandi fa bidure en fam anni ko nelad amen yaade e ñor Aissata Diarra hebini en do faccitango Mamadou Samaseku e Fatoumata Mayiga
yude 2016 wardi 2021 ngalura ñoro mango ko hebi bangal yubgol usuruji yo tan sappo e nay le temdere e do milioji temdere e jenay sefa woni ko holliti Mohamed Mukhtar Dikko maire ngalura ñoro mango
mo kelengel
goto e goto jobata impot misali joni so ngeni ndi fu impot mun an hani hawrude e million gaji nogay e nay kaso min kebayna million gaji jeegom dun ka wala ko heba hitande fu so mbi hikka kana samti atan ko jokkata dun ko buri bonde
shimga
so wonno andibe jati nafa yubugol usruji e le yirwere nukku wona fi non wurri to wobbe
arande won gonnobe ga dunjobe yimbe yobude impot ta joni wana non wurri mede mila nangobe kalisi be hani hokkede fade ma ranzude gere fa yaha le kes eta wakkatiji newa waji mininde yimbe yobude impot mun en
dum fufu tawde meri o hebi hawrintinde milioji 15 sabi contrat ngaji akune mayri e jii ngaji e kenya durno kebe vignette ngaji e wi ardibe commune o e wi kanko ardo commune o ka nonno yila mabbe yu jamarande beeda huntande hore kabar mudun yela projet ngaji mudi ngadeli ngaldurende
les taxes
taxi di la mordo ko homini kabar mudun hono patanti yobetedi nanal mudun ko yobete mun ko fabto amen me golla golleji kewdi dinni kujja amen le kalsi o yobado me wawi me ini tuddi lekol ko heewi cegal mudum me waame mudintin kasin pon won hakune genni antiterteni tishit kan e tayman ko yaata familoje debbe e go cegal mudum me asi kasin chato ngaji ko heewi le nukku jeda mere on ana dare darorga mangan sabdena kalse fugo natale mere on won ko faabdo amen gollude nukku jamen
vivre
nukkuji hono gurel awoni e madina yo misaliji kandi nyiminede e wi mere o so beedo kay no joba usruji mabbe hitande gilla low
ndungu ya wattu mo kasaraaji ngatta wattinde hore mudun hakkilu e teddinde dabareji mbiyaadi ana dena tan wayi wadde fa dena gu hebe e wi protection civile le din dabareji ndenoji ana henna tajugol disjoncteur courant sini tay wam courant nangi e wi service protection civile o kede ko litna colonel Adama Jara directeur régional protection civile wi Fatia tra do fatita mo mo samaseko
ta fonno nawtorade telephone lulirre android le tobo woda tasaji jalbuji e kanyo dun tintorgal e konande mudun hani suddede poti dum lato sababu bonandaji le kam parcel kay ko buri hewde do mudun no tawa yo mana madun faysu nona wa henno patlato danejo sunin jam kewdon tacci lawul ko buri kay do mudi fa adad o buito fodde jabbade so tobo tawino don le boli ko buri kay ndarta nokku do bawata yabbinde kam o ka patlato fu serale ki madun no le sudu ndu wondi mahede sa da nawtoro datol dun no njara jam jam buri
final la coupe mali fete asawere de don noga e joy lewru jendu hakune joli ba AS Real Bamako dum watta labi jetti faadi e kimnaaji didi kawra e final la coupe mali le nde yambere kanan ko be hewbe anando ma hawrde hen hono horejo kafa jokko secrétaire FIFA fa yottaade inde ande en hewbe ballon afrika Umar Waygalo
yibbe ballon fan domti asawere warornde Coupe du Mali ko hani fidle ngalure bamako de joli ba asi waran fida e AS Real be jayal hono be kan bantirde coupe o Chile no gay AS Real waran jayal hono hani bantirde coupe o Chile sapo e go de goldo figol ballon hewbe mbawnobe ballon le rumde de kanye leedi Mali ni ngaran hawrde le hen kanye laami be kabaru ballon kanko laamiro fedde kaf nde o waran hawrde le hen e jokko laamiro fedde FIFA nde supporter en hewbe du ngaran tawede ton mbititene wiide joli ba kanye AS Real mbayri hawrtinde le final ile hitan 1996 de joli ba hawnobe DE duubi noga jeegom ko mbayri hawrtinde hombantata odo coupe du Mali jababo hebete asawere warar nde so lando jabi wakkati sappo jeegon yandu jabiri silima chapantati
Sidio Tamani de Faba Muya, gouvernement de Suède, Danemark, Suisse, République Tchèque et Union Européenne.
Sakirabe watto nangiri en juude nen en jotteta ko tuntoyde tuntade kabaruji seeda ko wonle e region ngaji meden ene nambi accinan ni kabaruji di handen ka andoni fu do mbay hewde do www.studiotamani.org na do fakitino do do mbay no dure numero via mo 37 321 wassalam Sidio Tamani